Zona Nisquia.
Tron, this is amazing. You know, inafaa kuhadithi hadithi nzuri hadithi tamu ya mapenzi.
It's a remix.
Hey, yo, Tron.
Nakusalimia kama una nafasi, kama una nafasi, itika nyomoni. Mwenza kodia napatwa na ukagasi, minaomba gasi mito ya moyoni. Oh, mana sili silari kiesabu moja sfiki tatu, halbadili ya penzi na nipami homa homa. Nasipata fadhali mtoni huwa tutwa watu, kuficha tena siwezi kama nuna na iwe noma. Na unabora ni kwambi L-O-V, I love you. L-O-V, I love you. L-O-V, I love you. L-O-V, I love you.
I love you.
Nikisema nakupenda kichwa moyo, yani kila idara, na kuwaka mjinga chetu roho, sionege masiara. Siwape na faida ona wachoyo oto na nichora. Mzio nikikuna na kuaga boya, cheka tukafala. Hasiji ana sababu, we ukiwa mbali napata tabu. Tunajua na wapemba warabu, nikiwa mnyonge wendo sababu. Mana sili silali isabu moja isiki tatu, halbadiri ya penzi na nipa pihoma homa. Nasipate fadhali utani huwa toto watu, kuficha siri siwezi kama noma na iwe noma.
Na unabora ni kwambi L-O-V, I love you.
Oh, I love you.
L-O-V, I love you.
Nakupenda sana.
L-O-V, I love you.
Ana chega.